This is an MUT Radio podcast.
It is MUT Radio, 7 on the future. Oni hlanganani Meet Day Show. This is how we do it. Namhlanje, ladies and gentlemen, it is a Lifestyle Thursday. It is a Hip Hop Thursday. It is a TikTok Thursday. Ingakho kade sina uTK Zuma, uthisha wesizwe kade khona la ezosinika izinto ezimnandi kakhulu. Kuhlanganani Meet Day Show Monday to Friday from 10 to 1 o'clock. Ladies and gentlemen, sesiyangena futhi in one of the superstars akhona la eSouth Africa. Umuntu owenza umsebenzi omuhle kakhulu. Umuntu oqhamuka le emakhaya but njengamanje he's a global icon when it comes to music by the name of Opry Qwana. Opry,
uyaphila mfowethu?
Siyaphila mfowethu, kunjani kuwe?
Hayi, ngiyancenga mfowethu, so keep us so far.
Hayi, siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu. So Opry, siyamazi Opry Qwana, samuzwa ngengoma ethena Molo. Maybe uzoyibuza omunye ukuthi na since imolo Opry Qwana ishintshe kanjani impilo yakhe?
Engingakusho nje ukuthi mina kekuthiwa ngafundiswa phela mina ekhaya ukuthi siwakubonga okuncane, kubonga ngokukhulu. Each and every step that I've ever taken ever since ngiqale umculo, impilo yami ayiphindanga yafana, and I appreciate every step engiyithathile from kwengaqonwa ngaze ngafika kwimolo, from kwimolo to uhambo to me dropping my debut album, you understand? So nje I just appreciate each and every step engisithathile ukuthi ngifike la ngikhona namhlanje.
Siyabonga mfethu, you doing great when it comes to the South African music. African music kunale ndlela nje umusic wakho owushaya ngayo ehlukile. Siyazi ukuthi na ufola under i-Afropop. Uzayibuza omunye ukuthi na what is the inspiration now behind umculo ka-Opry Qwana?
Engakusho nje ukuthi umusic wami inspirishwe i-struggle sami.
Yeah.
Nanokuthi umculo wami ngiwuthatha njengediary. Uma ngisemathandweni, ngicula ngothando. Uma ngingekho emathandweni, ngiyacula ngalokho. Uma kuthi ngidlule ey'nkingeni, ngiyacula ngalokho. If ngidlula kwi-betrayal, kukhona abangane engaba-understand empilweni yami engibona ngathi bafake, ngiyacula ngalokho. Ngicula ngayo yonke into engiyibona yenzakala empilweni yami ngoba into engidlula kuyona ngine-show. Ukhona omunye umuntu odlula kuyona angazi ukuthi uzodlula kanjani, uzophuma kanjani kuyona. Kodwa njengomuntu osuke esedlulile kuyona, kubalulekile ukuthi ngisho ngicule ukuze nabone ukuthi hhayi mani aza kuqala agcine futhi ngami.
Hey, ukhona ke okadesho nje ukuthi na nikhuluma ngo-Opry Qwana lo wele ngoma lena one of my favorite song ethena Molo mhlobo wami. Useyabuza ukuthi na ngicela ningibuzele ukuthi na yaqhamuka kanjani le ngoma. Manje ngiyacabanga sengiyabuza sengiyacabanga njengoba ukhuluma ngokuthi na mawubona ukuthi unabangani ongabaqondi kahle abayi fake uyacula nangabo. Ubafakile futhi kule ngoma ethi Molo. Maybe asiphendule lo mlaleli othe na ngicela ningibuzela ku-Opry Qwana ukuthi na yaqhamuka kanjani le ngoma ethi Molo.
Angengikwazi ukuthi ngisho ukuthi yaqhamuka kanjani ngoba nje I was just in my emotions.
Yeah.
And I recorda kakhulu when I'm down and I feel depressed because that's where the truth comes out, you understand?
Yeah.
Yona ndlela yami yokhila. So yaqhamuka kanjalo ukuthi I needed to vent and I needed to say something about what I was going through at that moment, and then it became what it is.
Hey, wasekuphuma ulozolo olunjena. Wasumfaka kanjani ke lapha nozama ucofi fethi, one of the best poets here in South Africa.
So when we so the song was doing well on radio and then ngathi mase ngiloza ngwa ngabe yami nje bengijwayela kakhulu uzama ucofi. Sikhuluma ku social media before nje azaqala ukusebenza nabantu abaningi. Yabo so ngambona ku lokuzana Instagram and then sa follow one. And then ngathi bese ngizoshutha music video, ngathi ngifuna ukwenza something unique engazi yenziwe ukuthi ngivune music video ngenkondlo yabo. Ngamcela and then samletha eThekwini eGoli, sahlala naye sarecorda, ngamrecorda lelokuzani inkondlo yakhe ayibhalile for about imolo nayo yonke into nangabi. And then sayihlanganisa ushort music video and then sasifaka ekuqaleni kwenkondlo.
Hey, kwahlangana the best of the best. Right. So Undo Brown, one of the half of Ilokuzana Black Diamond, co-produced your breakout single Itenangakonyo. Tell us more about your relationship with Black Diamond.
We are family, man. It's nothing but friendship from high school days up until now.
Yeah.
I want to see Ilokuzana i-album listening session yabizolo ngoba album yabiphumile namhlanje izulu romance so nje it's nothing but love man so we siqale sonke lento lena and we still doing it and we still going higher.
Yeah. Aubrey, abazali bakho fethu bangabe fundisi were pastors and they had like isonto lapha na lase Zion. Did growing up maybe in church impact your sound anyhow?
It did. In terms of because mina yazi abangihlezi bengihleya mangibathe mina ngikwazi ukucula ngikwazi ukuhlabelela.
Yeah.
Umehluko ukucula nokuhlabelela enkabu leziculayo. Oh, don't I link up with my Shalaman of Kaya as Nagwat in what he to Mushabel and Mushabel and just wait his way. We keep what is sound around. It's not about what we perfect either, but we keep on generating emotion the way it's supposed to be.
Right.
In terms of voice projection, mobile, man, second way. Makula, ngothi sicule sicucelela ukuthi kuzwakale kumnandi but usuke isemoyeni manicula.
Yeah. Sikhuluma no Aubrey Qwane uyamazi ke ngengoma akaduma ngayo kakhulu ethena mall omhlobo wami. Uphenda wenza umsebenzi omkhulu kakhulu ukusiza lapha yana ngiyakhohla le kodwa uyibiza nge-vocalist, right? Lo mntwana. Yeah. Wamthatha mfethu wamngenisa e-studio. Tell us about the experience.
Umfana ngiyathanda kakhulu ifoto lo mfana ngoba ngisho again ukuthi ngoba nje umuntu wakhulela esontweni nje.
Yeah.
So umfana nje ngabona ividiyo yakhe TikTok nga react ngiyilalela. Ngi reactela ku ividiyo yakhe.
Yeah.
And then abantu bathi yo awushaya ingoma awushaya phela le ngoma le. So and then I recorded the song I tried to reach out and umfana ukuthi sikwazi ukushaya sobabili. Hawu abantu babesatha ama-chance bengifuna imali ukuthi ikwazi ukuthola umfana.
Hayi
ngaqina ngigive aphile sayi-drop ingoma. Kambe siqede ukuyidropa nje ingoma 2 weeks later. Kwa-reach out enye inkabi yaseZimbabwe. Yathi i-represent umfana ngathi hayi kabe yami ungenzela i-FaceTime una umfana nabazali bakhe because angithembi.
Baningi
abantu kade bese bengizela ngekelemu ngalento le. So wangishaya ngevideo call bekhona ngakhuluma nomndeni wakhe umfana ngakhuluma naye wanayejabule kakhulu and then organize indlela ukuthi ayirecord ingoma wayirecord angafaka ivesi samletha la eSouth Africa sashuthi music video umfana nje kumanje uqeda kudropa i-lockdown ingoma ethibekezelwe is one of the biggest stars now eZimbabwe. And nakhona iyangijabulisa ukubona umuntu engimthole ukuthi talk akhule ngalendlela sekhula ngayo umfana une award namhlanje mina anginayo award kodwa I am fine with that ngoba kuyakhombisa ukuthi I was right about him.
Yeah man, walithatha talente lakhe walibeka ebalazweni njengamanje sesikhuluma ngokuthi yena wenza kakhulu. Siyabonga kakhulu mfethu. Last year, August 25, ukhiphe a new album ethena Mkabayi. Tell us more about le album lena. Nanokuthi ke isihloko sakhona ngoba sazi ukuthi na vele ushaya kakhulu umculo wala eAfrica. Isihloko sakhona sikhuluma ngamanye amaqhawe futhi when it comes to the Zulu Kingdom.
Cut off nje lapho.
Yeah.
Ukuze uthole understanding. So Mkabayi igama la mama ungizalayo.
Oh.
Yes. That's why even we add cover for Nesombe Sagi.
Yes.
So ngale album bengi dedicate kuye ena ngoba. I feel like ngisola amazwi ukuyibongela. But yothi denga engakwazi ukuyibongela ngayo njengamanje ukuthi ngi dedicate into i-talent engalincela kuyena empeleni mfowethu you understand. So
yes.
Le album lena njengoba umama mina mama wangishiya nganginga 11 ngishiye emhlabeni but ubuso bakhe nezinto angenzela zona ama sacrifices angenzela wona uhlezi kukhona emqondweni wami and okumnandi ama sacrifices ayiwenze ngisemncane engawa understand ngoba kuphela unzima umzali uma ezohlala ehostela kakhulukazi umuntu esifazane ngikhathi akudala ethu asuku olunde ethu egoleni yofuna ukusebenza asebenza umsebenzi onzima ukuze kwazi ukuthi mina ngilale ngidlile kodwa wena umuyingane awukuboni kuyinto e-right lokho ngokubona ngathi mhlawumbe akuthandi mhlawumbe ukulahlile kodwa le nto leyo ngi-experience emore sengize ngiba neyami ingane engihlala nayo njengamanje
yeyintombazane
bona ukuthi kahle kahle everything I do angisazenzeli mina ngenzela yena
you understand
so it was more of a tribute to umkabayo mama ongizalayo ngibonga nje konke angenzele khona neyalo zakhe ayinike sona ngisemncane namanje ngisayigumbula namanje ngisawuyena lo muntu athi angibe yena ukuthi ngifunde ngihloniphe ngazi wonke umuntu.
Shout out to you, Opikwane, for actually keeping on ilegacy kama wakho man iphila ngaleso ngaleyo ndlela. Like, I think uma esekhona, she was gonna be very happy ukuthena ukwi ad cover. Siyambona la kwi ad cover njengamanje nayi album yakho iphambi kwethu. We're gonna be giving abalaleli izingoma zakho, but mase sivala le interview. Tell us more about i single othe wayikhipha no Mr. Brown Makhasi kanye no Lwandlu Nkulu. Yenza kanjani lapha yana eitolo nanokuthi futhi collaboration nje nalama artists lawo especially Mr. Brown kanye no Makhasi baqhamuka le ko Limpopo nina nino Lwandlu Nkulu niqhamuka khona la KZN
iphinde ngicorrect futhi akusisi ngileyami leyo
yes
isingile ka Mr. Brown leyo mina yami singile ngakhipha last year abasingile njalo ngakhipha last year ngakhipha imbambe
yeah
icharisho yona uMakhati that was before ngithrophi ye album kodwa nayo lo ngoma yayithola kwi album ngase ngithropha ithithi lami ngase ngithropha akasangifuni njengamanje ngiqeda ukthropha music video yegalile from the album
yes
uMkabayi and kukho konke lokhu I've decided ukuthi ngoba bengikoleta abantu album ye afro pop manje ngibona ngase kuyisona isikhathi esiright for Opikwane ukuthi aqale a branch out more Africa more than South Africa because umusic ebengwenza as much as it's African but it was strictly for South African people
yebo
bebothanda ngaphandle kodwa I main reason bengithi benendlela indlela ebengiyicula ngayo bengivele ngirepresent the South African market so now khona usound omusha engizophuma ngawo maphemase kuyophela nje enyanga siya kuyona ka March abantu nje ngizocela ukuthi bayilindele kodwa in the meantime benga streama i album uMkabayi behambe bobona nama music video kuona ephuma ama music video aphuma kuyona i album uMkabayi music video ichitshi lami ne music video yeqalile eqeda kuphusa ndaphuma kahle kahle futhi le music video yeqalile kahle kahle bekuyi music video esikhiphela abantu aba celebrate uthando njengoba kube kuyinyanga yothando
ngoFebruary yeah thank you so much Opikwane cela usitshela mfethu ukuthi na suthola apho music wakho kuma music digital stores and also sixhumana kanjani nawe inkundleni zokuxhumana
umusic wami yatholakala kuyonke ama digital stores mawufuna ukuama music video ungaya ku YouTube ku Opikwane TV and then ungasubscribe bese ukuthi mufuna ukungilandela just for your updates uze wazi ngalo sound omusha engizama ukukhanda ungaya nje ku Instagram uthi nje Opikwane uthi Facebook uthi Opikwane uthi TikTok uthi Opikwane_official
shout out to you Opikwane sikufisela konke okuhle mfethu efisela khona empilweni as MUT Radio man thank you so much for ukusinika isikhathi sakho
ngiyabonga kakhulu mfethu ubona soko lohle
bye bye
this is an MUT Radio podcast.